First came in downtown cause I was there, you know, marketing. They say never fall in love on the first sight, but when I saw you, I feeling straight. Igwe warora vikumu walo molonji, and you lose your breath, feels like you want to kick up my teeth. She's so clean and tight, put the bam bam color, yeah, yo, you can say.
Igwe kati kota wana, sembe na katinda wakukwana, pasinga wano nyamita wana, kururo mkwano ngenda na kuwana, kuwana. Igwe kati kota wana.
Ole motoka, weta ga service. Ole wounded, weta ga bandages. And the doctor can't kuwe medicine. Kuwa you are my patient.
Yeah, so what you want now? Saba choyo ya wakuwe nawe. Zasa sulawe tumia nawe. Nkutwale wakola begyo nawe. Yeah, I will run up to you. Every time you call, I will pick up for you. Every time I go, I will come back for you. Even when you're done, I'll be there for you.
Igwe kati tota wana, sembera kati ndala kukwana. Pozinga wano nyamita wana, kururo mkwano ngenda na kuwana, kuwana.
Igwe kati tota wana, sembera kati ndala kukwana. Pozinga wano nyamita wana, kururo mkwano ngenda na kuwana, kuwana.
Wajotianga nzenko wacho yenda, totianga nzengamba jogenda. Tianga no wobo sajwa wuko siya. Kubanga ze no bayo kubamba.
We kati toko la vino. Tukore vidi vidi te tuko la vino. Yeah. We kati sembe da wano. And listen to my rhythm like a Bobby Marley song. Yeah, 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 yeah. So what you want now? Saba choyo ya wakuwe nawe. Zasa sulago tumia nawe. Nkutwale wakola beyo nawe.
Igwe kati tota wana. Sembe da kati nda wakukwana. Ngawano nyamita wana, kururo mkwano ngenda na kuwana, kuwana.